sarkaal horey uga tirsanaa ciidankii militariga xukuumaddii dowladdii dhexe Soomaaliya ee madaxweynaha Maxamed Siyaad Barre oo maalmahan ay maxkamaddu uga socotay gobolka Virginia dalka Mareykanka ayaa xeer beegtay qaadaysa dacwadiisa waxay ku heleen mid ka mid ah laba eedeymood oo loo haystay. Colonel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaan Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uulka ahaa jirdil 13 sannadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Tani oo Warfa, waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaadhaysa $500,000, taasoo magdhow ah. Wariyaha V O eda Maxamed Olaad Xasan oo dacwadan la socday ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneelku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa, hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in korneel Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegay. Marka uu xukunku dhacay kadib, ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda CJA ee u doodayay Farxaan, Cathy Roberts, waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay.
We're delighted with this verdict. It's been a long time coming and at last this man.
Waxay tiri waxaan ku faraxsanahay xukunka. Wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugeynay, laakiin haatan yimid, ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mid ah tacadiyadii uu geystay. Colonel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 100,000 oo ganaax ciqaabeed ah. Isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola cadeynaya ayuu Farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda, waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa.
Waxaan ka yimid geeska Afrika, waxaa la noogu go'noqay Ameerika maxkamad cadaaladaan nimid. Aad iyo aad baan ugu qanacsanahay cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqa insaanka, waan u mahadnaqayaa.
Dacwadan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado, waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnabi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyan kale. Laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qareenada hay-adda CJA kana mid ahaa garyaqaanada mataliyay Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guuleysatay.
This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars.
Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarrada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaadhay waxa uu la hagoognaa muddo 22 sannadood. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhammaanin cadaaladda dafiray ee ay noqotay mid la fuliyay.
This is a day of justice delivered to Farxaan.
Colonel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya. Shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Bitter Drennan oo aan kula kulmay bannaanka maxkamadda waxa uu ku celceliyey isla hadalka.
There was not clear, convincing evidence adduced at this trial that my client tortured.
Ma jirin caddeymo muuqda oo la qaadan karo oo la soo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo. Laakiin waxaa jirtay fikrad oranaysa in uu isagu mas-uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneel ka ahaa waqtigaasi.
Master Dren ayaa ku dooday in markaatiyaashii marag furkooda looga soo duubay dalka Jabuuti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen.
Each and every fact witness who testified for the other side in this case professed allegiance.
Mid kasta oo ka mid ah dadkii ka markaati furay dacwadan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwadan loo soo ogay si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland.
To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay mudnaayeen xasaanad, laakiin in Maraykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Maraykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto waddamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. Laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhaxalsiiyey difaac la'aan, waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay.
My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state.
Inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taksi ah ku dhex watay Maraykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo $500,000 oo magdhow, laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsanayn xukunkan, waayo waxa loo xukumay isagoo la xidhiidhinayo xukuumadii siyaad barre oo kaliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan, waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaa weydiiyay dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Maxamed, magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleeban, waxaan joognaa Virginia, meesha ay ka dhacday maxkamadda madaniga lagu dacweeyay Cornel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyay Cornelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay u dhacday. Waxay ku dacwoonayeen oo ay odhanayeen in ayagu ay ninkan uu ninkani isaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Maan aad iyo aad iyo aad aan maartay Ilaahay ugaga mahadinaynaa, kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyana aan kuga hadlanaa.
Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur, waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Somaliland, khaasatan gobolka Gabiley in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dembiilayaasha ee Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, inay mudan doonaan kaysi kasta u dhacay oo kale, mudan doonaan dembigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo.
Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay ku soo dhamaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waxaan leeyahay arrintaas maanta guul bay ku soo dhamaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan Korneylka ku soo oogay maxkamadda in ay dhahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay tee ay jirto wax ah, marka dawladdii uu isagu ka tirsanaa ee meeshii wax ka dhaceen, maadaama dadkina ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay, meeshii uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa, uu isagu mas-uuliyadda markaa uu mas-uul uu ka yahay ayay sheegeen. Maasha Allah, waan ku faraxsanahay arrintaas inay sidaa u dhacdo. Markaa dembiile ma aha, waan ku faraxsanahay.
Horta dacwadina waxay fariin adag u diraysaa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dembiyada iyo dembiyada ka soo gala ee ku xadgudba xuquuqalinsaanka, ee nolol fiican usoo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda waddamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u direyso waxa garta gooyey 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga iyo xaakinkoodii.
Dacwadan lagu soo oogay Cornel Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay'adda CJA ka gudbiso dadku eedaysan dembiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.